Kama chita kucha toburudika kula bato towasha shisha kiganaga gimba kwa ziri ziri eti mara zimba kangata mwiri idume tunagesha kisiri siri weta leta gasi tupimibiri ya yumba tila lila tunagakiri niku inadondoka tuleza kile wacha pressure na goma twalikatika kanugwa tunawakisha wachizi wachezi
ay ay ay
wachezi wachezi
mama we
wachezi wachezi
ay ay ay
wakituona boom tukitembea zoom wanavyonata kama miundo ya kumkum tube tulewe kabisa baki kwa room sijea tunanga shida sindo viboko ya sum sum tumewaka bila shaka yani kwetu doom punguza shaka yani kabisa tuchum chum funga kurasa kitabu sha boom boom whenever wa washa fire siku au sha doom doom baki na sisi baby tuliza na billion kula yamini maisha kwetu pavilion tumevuruga sijei tumesha kilion sindo viboko wacheze nduza na lily boy
wacheze wacheze
ay ay ay
wacheze wacheze
mama we
wacheze kuno tanileta panga na nyundo tokata naileta vishindo simba tumekalia mawindo kileta za kuleta tuna fire burn tokanyagia chini maviseran mziki umepanda na mashetan cheza kama umechanganyikiwa changanyikiwa changanyikiwa mikono juu mikono juu mikono juu mikono juu
wacheze
wacheze
ay ay ay
wacheze wacheze
mama we
wacheze wacheze
ay ay ay
wacheze wacheze
ay ay ay
wacheze wacheze
mama we
wacheze wacheze